kun sagale america sagale na america sagantan afan oromo amma jal kabe kafune da wato ta fi dage fato ta sagale america bagana gata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni af televijini dan magala washington dc ra kan sidi da barso kopi ku yara robi ito te sadi demi sagal baro kuma lawa demi sadi akala kopsa ito fiat timo bito te sadi da mabara mul kuma lawa demi shan kabate ya te jira kan sun kai sun ne su an da fadu murodati kopi ken ya galgala ken ake sati odu wani walittibu insa nanno aisha ke sati kasifame dula gare al shabab ratti tasi famajiru akasumasi gabasa amnesty international tarabrati ni mokopi torbani dire demokrasi dabalate kopile adadda arka kamna amma tumura saganta kenyati akan wajini ni turtanu kusina fera amma gara odu sajal kabati darbe
atta moltan kabajantota dagge fatota fi hordoftota kenya oduro bi harawlin anjalenne gamadati bulchi sananno somale ke sat jiratonni magala aisha somalonne afar ke sabuqan hala gari nin qabam ne jechudan mormi dagge sisajiru irtonni kun dandi ethiopia nanna danga jibuti jiru harka sagaltamishan ka cufan yotau walitbu insa hirirtota fi rayati sagidutti umamen lubbun namota lama darbe saddeti momadau jiratonni dubbatani jiru jiratonni kun radio sagale america fa ka ibsanitti lamilen somalia gara kuma afurtamataan kannen buljisananno afarke sabuqan mana dabani alattigatamani jiru jechu sani addis chakkol gabase jira
motumman somalia gare al shabab irratti taasiseeni hidattoonni lafa qabatani turani sadikeessa tokko arka bawisa somaliyaatti ambassador united states beksisani jiru odukanafisi jallanne
ambassador lari andre imeli radio sagale america af erganin alelan somalian durfam lafa duran al shabab bulchature sadikeessa arka tokko abbabi yumma somaliyaatti debisu sabeksisan kunis rorro al shabab tumuratti tolchuun somalia guutummaatti haaromsuuf tarkaanfi tokko jedhani baatee amajjii darbe irraa eegalee ameerikaan humnoota biyyoolessaa somaaliyaatiif meeshaa waraanaa arjoomte duula al shabab irratti gaggeeffamaa jiru deeggartii jedhaniiru. Kana malees yuunaayitid isteets garee waraana somaaliyaa keessaa ka filataman kanneen damba yookaan ifa jedhaman kan leenjise yoo ta'u isaantu duula al shabab irratti gaggeeffame kan hoogganaa jira jedhaniiru. Mootummaan somaaliyaa torban kana keessa akka gabaaseetti duulli waraanaa kun garee hidhattoota al shabab kanarratti kufaatii guddaa geessisee jira. Ministeerri odeeffannoo somaaliyaa bitooteessa 25 ibsa baaseen baatii hagayya darbee hanga guraan dhala gidduutti duula waraanaa marsaa jalqabaa gaggeeffameen hidhattoonni al shabab 3000 ajjeefamanii kabiroo 13,700 dabalataan madaa'u ibseera. Kana malees magaalonnii fi gandoonni 70 al shabab jalaa bilisa ba'uu isaanii mootummaan ibsee jira.
Magaala Nairobii keessatti bakka kibiraa jedhamutti qibxata kaleessaa bitooteessa 28 mormii mootummaa irratti taasifameen kan ka'e miidhaan mana jireenyaatii fi mana daldalaa irratti ga'e qoratamaa akka jiru ibsameera. Oduun kunis bal'inaan itti aanee dhiyaata.
Mormii torban lamaaf mootummaa fi gatii nyaataa ol ka'uu irratti gaggeeffame kanaan poolisoonni wiixata darbe jechuun amajjii 27 deeggartoota hoogganaa mormituu Raayilaa Odiingaa kanneen dhagaa darbatan irratti gaazii mimmaansuu fi ujummoon bishaanitti biifaa turan. Wiixatuma sana galgala kibeeraa keessatti waldaa kiristaanaa tokkoo fi manneen daldalaa naannoo sana jiran hedduun namoota hin beekamneen ibiddaan gubamaniiru. Masjiidi tokkos miidhaan irra ga'eera. Haleellaa kanaafis mootummaa fi mormitoonni walii isaanii komataa jiru. Abbaa qabeenyaa suuqii gommaatti gurguran kan ta'an Joosef Maaloobaa akka jedhanitti manni daldala isaanii manca'uun dhiibbaa maallaqaa guddaa qaba. Ani walumaa gala maal akkan godhun beekuu jedhan. جراتم مغالا كبيرا كزيها وينو غمسانين دغرتون اودينغا مغالتي مكيس نانو عدادات مرمي وان نغيس سنيف مرمي سانيكا نافي بدي صدق بغدو كلتي دان ولتي دوفيني وان جرو نتم فكاتو جدانيرو ابوتينا منتافي غريلي عدادا ولتي دوفودان ولدا كريستيانا فودان ساجاجابي غمون سابيدان غوبتين علت ولغا انيجرو Director Olanan Amnesty International Kadame Kenya Urungu Houghton Hokarawit Atadarbe Galgala Mudatin Namonni Amanti Fikango Sahund Mid Amusanib Sudan Lami Wan Kenya Namota Siasafi Yekam Totan Ibada Kabu Kesa Akansin Negafataniru
Kiptata Kalesa Bidurun Godan Tota Fee Imalature Gama Baha Karibianiti Bishan Kesa Tididime Lammileni Biya Afrika Kan Kameruni Kudafuri Lubbudani Bararamu Isani Hanga Onni Puerto Rico Ibsanijiru Gabasni Associated Pressi Hanga Ota Puerto Rico Wabe Fate Namotani Bidru Kana Irraturan Kesa Sadidu Ani Kudasadimo Bakki Isani Gani Himbekamne Bidrun Kuni Kiptata Kalesa Yemu Baka Antigua jedhamuka e gara United States itti imala ture namottan soddomi lama fe'e akka ture gabasamera gara odu biratti yemmu ceenummo addunya kanarratti shoror kesumma ardi afrika yokanimmo kesumma kani nanno sahil irratti tiyefannon addunya akka kennamu biyottan afrika kiptata kalesa gafi manamare nagenya motumota gamtomaniti fi biesunisani gabasa mejira odun kunisi akkatanu tisnid yata ballinan
baati kesa jurru bitote sakanaf Durata gola nagay gumsa kata an presidenti Mozambique Filipe Nyusi charraka nam fayyadamudan choror ke summa ballan addunya rajiratus hal afrika ke sach ala timurtesa teej rajechudan mana maricha fipsan jecha sani kan kanirade biyani dagesisan ambassadoron biyoti afrika walittan sudan gare won choror ke summa ummata sani ratti balagesisan ratti mari ataniru Ragan shoror ke summa dunya ra agarsi su to kwa kajarut baradarbe mid amtota shoror ke summa ibbake sa harke afurtami saddet lammi le Afrika kata anni agarsi sa kajaran presidenti Mozambik kuta sahil wirtu halela shoror ke summa hara tate tijaran kanen dubbatan heddun hoji gare wan shoror ke summa bal inan gammoji hangato ko katay ka sahara gadi ke sattiga ge sajaran baye kanisaya desu ta udubbatan Akato kumamoto motajut, biyoni kuta sahil, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Guinea, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Kadabalatura. Galmen choror ke summa dunya ragarsis in Harana kajut, wagota kudashandar bankesat tilakosina mota, choror ke summan midaman, harka kumalaman, dabalusa kanipse yota, nano sanakesat. Burkina Faso sadarkato kofarra kajirtu ubachi sejira.
Hamza Yasufi di mumicha ministera Scotland ta'u nisani kamirkaina yemmu ta'u. Motumma Scotland kesatti sena kesatti nama lammi alata biya ala irnama biya adarad alata nisajal kabata anijiru. Yasufi Glasgow Scotland kesatti kan alata yemmu ta'u umuri nisani wagga sodomi torba. Firotti sani Pakistanin ke sajiranu kanachala wanti isam bonsu akka hinjire oduga wasto tatti maniru oduga nasi jallanne tuluttu madabalatan
Kunis Yusuf demokrasi warredi ha kamini UK sat ogana bi yole sa muslimata an isajal qabata si sejira magala Pakistan mian chanu jedamtu magala dalota akakayu fa babayu Yusuf jedamtu ke sat firrisa tokko Odu kanan gammadu sani dubbatan. Ummanni meyan chanu Yusuf mummicha ministera Scotland sajal kabata usa yammuda gaan fira saat iyo wanan taif nada wachu dufani baga gammad deje chujal kabanjet Manzur Hussein. Abban Yusuf Muzaffar magala bulchisa Punjab kesat targam tukane kesat kadalata yota barakuda sagal jata mota kesa mati sani walin gara Scotland itigodanan. Itti dabaluud anis Hussein anis ta'e maatiin koo akkasumas guutummaan Pakistan itti boonnaa jedhan Yusuf akaakayyuuf abaabayyuu isaanii du'aan boqotan kanne waggoota 60 dura Punjab ra gara Glasgow ti godananif kabaja kenne ras jedaniro odun arraf jen kanum
aye amammo garagaba sale kenya afani tichena abanni mirgana momati falmu amnesty internationale gabasa wagga kani akata biyottan mirgana motma kesum mesajiranu irratti yefate torbankana ifata ejira gabasa kana kesatti barakuma lamavdidami lamakesa hala mirgana moma ethiopia kesa turesi ilalera tuyubeni gabasa kana baldina narka qabni qabdi walina jagas
Motumman federala gargar sanamoma tigraif ergamur ugro kawu tifufudan bati hagayya hangasadasa iro jiru ke sattimo lesin gutummadan akka addacitu tasisejechudan gabasi amnesty international beksisejira amnestin ajjecha gara jabina fida dabalate wogga sana ke sake suma ethiopia ke sattara wotame kajede itale mirganama bifaheddu qaban gabasa dimmirganama kan wogga ke sattaresejira Dhalattoonni Tigraay kuma hedduutti lakkaa'aman abukaato seeraa utuu hin argatin murtii malee bakka tursiisaman keessatti walitti qabamuudhaan akka turan taasifame jechuun itti fufa gabaasichi. Itti dabaluudhaan humnoonni naga eegumsa mootummaaf gareeleen hidhatan namoota nagaarratti ajjechaa gara jabinaa raawwachuu isaaniif kunis haalaawwan tokko tokkoon yakka waraanaa ta'ee lakkaa'amu akka danda'u tuqee jira. Mootummaan yakkaawwan kana qulqulleessuuf waadaa seene ituun eegin hafuu isaallee gabaaseera. Naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa sanaan wal qabate humnaan gudeeddii hedduu fookkaraawwan saalaa humnoota Tigraayin raawwatameeraa jechuudhaan abutiin itti gaafatamaa akka taasise gabaasi kun mirga yaada ofii bilisa ta'anii ibsus waggaa sana keessa akkaan gadi bu'usaa ibsee jira. Mata dureewwan gurguddoo hedduutti kaqoodame gabaasi amnestii kun kanneen ijoo ta'an dursuudhaan jalqaba. Waldhibdeen Tigraay naannolee biyyattii biroo keessattuu Amaaraaf Affaaritti babal'achuusaa walitti bu'iinsi hidhannoo fookkar naannoo Somaalee, naannoo Kibbaa, Gambeel, Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Amaara keessatti mudatee lammiilee nagaa 1,000 lakkaa'aman galaafachuusaa tuqee jira. Walitti bu'iinsa Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Somaaliilaandii fi naannolee biroo keessatti uumameen akkasuma songee jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee mudateen lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa namoomaa eeggachuuf saaxilamuu isaanii yaadachiiseera. Gabaasni kun naannoo Tigraay keessatti tajaajilli baankii fi koominikeeshinii cufamuun rakkoo namoomaa daran akka hammaatuuf sababa dabalataa akka ta'ellee eereera. Haa ta'u malee waliigaltee Afrikaa Kibbaatti irra gahameen booda quunnamtiin bilbilaaf balaliin imaltoota gara Tigraayitti taasifamu itti fufuusaa yaadachiiseera. Gabaasi amnestii kun tokkummaan mootummootaa haala qabiyyee mirga namaa akka qoratuuf kan moggaase koomishinii qorattoota of keessaa qabu tuquudhaan mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa ture jedhee jira. Gabaasni amnestii kun itti fufe mootummaan miseensota hooggana adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa olaanaa keessaa obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaaf Abdii Raggaasaa kanneen jedhaman seeraan ala hidhee jira jedha. Irra deddeebi'uudhaan ajaja mana murtii cabsuudhaan namoonni kun bara 2020 jalqabee hidhaa keessa ka jiran ta'uusaaf manni murtii waliigalaa federaalaa baatii eeblaa keessa ajaja dabarse hordofee himannaa shoroor keessummaa irratti dhiyaatee waggaa 2 hidhaa keessa ka turan koloneel Gammachuu Ayyaanaaf aangawaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kabroon poolisiin hidhaadhaa gadhiisuusaa gabaasa kun tuqee jira. Haaluma walfakkaatuun dura ta'an adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa boordiin filannoo Itoophiyaa akka hiikaman waan gaafateef baatii eebla bara 2021 qabee hanga baatii bitootessaa hiikamanitti manaa akka hin baane ugguramanii akka turan illee tuqee jira. Miseensonni paartii baaldaraasiif hooggansisaa 30 ta'an poolisiin baatii bitootessaaf caamsaa Finfinnee keessatti ayyaana uummataa kabajaa utuu jiranii hidhe guyyootaaf erga hidhamanii booda himannaan utuu irratti hin dhiyaatin gadhiisamuu isaanii amnestiin gabaasasaa keessatti tuqeera. Amnestiin haleellaalee seeraan alaaf ajjechaawwan jechuun gabaasa baaseen humnoonni naga eegumsaaf gareeleen hidhatan Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz, Amaaraaf Gambeela keessaa namoota nagaa hedduu ajjeesu isaanii beeksiseera. Baadhi bitoota san darbe keessa waajjirri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa qorannoon akka geggeeffamuuf yakkamtoonni ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan waadaa gale. Hanga ammaatti garuu waa'ee qorannoo jedhame kanaas ta'e adeemsa himannaa silaa itti fufuu qabu odeeffannoo ofiisaa kenne akka hin jirre gabaasni kun ni mul'isa. Baatii dhuma bitootessaa sana keessa gabaasni Amnestii viidiyoo humnoonni nageenyaa namoota sadii gubanii ajjeesan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'u ereera. Dhaabbanni mirga namaa kun gabaasa kana keessatti viidiyoon kun hidhattoonni amaaraa rasaasaan rukutanii innaa ajjeesan illee akka agarsiisu hubachiisee jira. Gabaasni waggaa kunitti dabaluudhaan baatii waxabajjii keessa godina Wallaggaa lixaa ganda tolee keessatti haleellaa garee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin raawwatame jedhameen dubartootaaf daa'imman dabalatee uummanni amaaraa 400 ta'an akka ajjeefaman yaadachiiseera. Humnoonni nageenyaa naannoof aangawoonni naannoo haleellaa kana dhaabuuf tarkaanfii tokko illee hin fudhanne. Baatii adoolessaa ittaanu keessa immoo dhalattoonni amaaraa 100 lakkaa'aman humnoota garee hidhataniin raawwatame jedhamee shakkamuun godina qeellama Wallaggaa keessatti haleellaan akkatti raawwatame illee gabaafameera. Dabaluudhaanis baatii hagayyaa fulbaana keessa haleellaa hidhattoonni faannoo amaaraaf hidhattoonni kan mootummaan shanee jedhu godina horroo gudduu Wallaggaa keessatti raawwataniin uummanni amaaraaf Oromoo 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Akkasumas guyyoota lamaan dhuma ji'a hagayyaa keessa humnoonni faannoo amaaraa magaalaa horroo guduruu agamsa keessatti haleellaa raawwachuudhaan lammiiwwan Oromoo 60 ta'an ajjeesan jedha gabaasichi. Baatii adoolessaa keessa hidhattoonni faannoo amaaraaf humnoonni waboo haleellaa haaloo ba'uun ammas aanaalee horroo guduruu 3 keessatti lammiiwwan Oromoof amaaraa qulqulluu ta'an 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru jechuun gabaase. Gabaasa kun itti dabalee haleellaalee saala irratti hunda'aniif yaada ofii walaba ta'anii ibsuun daangeffamuu mata duree jedhuun barreeffama dhiyeesseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan irratti raawwatame ka jedhe yakkaawwan hedduu tarreessee jira.
Tole amma immoo gara qophii torbaniitti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Manni maree waloo paartiilee siyaasaa naannoo Beenshaangul Gumuz keessa jiranu naannicha keessatti filannoon akka taasifamu gaafachuu isaanii ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti waajjirri naannichaa gaaffin kun akka hin dhiyaanneef ibsee jira. Filannoo naannoo sana keessatti taasisuudhaafis karoora hin qabnu jedheera. Dabalata kan qabu Naakoor Malkaati ittaanisanii dhiyaata.
Walitti qabaan mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'anii fi dura ta'an paartii warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul beenan obbo Abdul Salaam Shangil manni maree waloo kun filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa Marsaa Jaaffaa bara 2013 baatii waxabajjii keessa adeemsifame waan bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz hedduu keessatti hin adeemsifamin hafeef akka bara kana keessa adeemsifamu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Beenishaangul Gumuz ፖለቲካ ፓርቲ ወጀ ጋራ ምድር ቤት ያው በ14 ባረግነት ሰባ እንግዲህ በክልሉ
ኑቲ ሚሴንሶትኒ በነበሬ ወሊኒ ፓርቲ ለሲያሳና ኑ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ቶርበንደር በኬ ሰብቶቴ ሰኩዳፉር ወልገያ ደምስስኔን ሙርቶ ደበርስኔ ጅራ ከናኒስ manni maree naannichaa yeroo ammaa kana akka mootummaatti geggeessaa jiru kan bara 2007 filatame waan ta'eef kuni sirrii akka hin taanee fi filannoon bara 2013 biyya kana keessatti adeemsifame asitti bakkeewwan hedduutti waan hin adeemsifamneef uummatni mootummaa hin filatamneen waan bulaa jiruuf kunis sirrii miti gamaagama jedhu geggeessinee jirra. Boordiin filannoo biyyaalessaas hamma caamsaa 30 bara 2015 kanaatti qophii barbaachisu hunda xumuruun filannoo akka adeemsisu jechuun murteessineerra jechuun dubbatan. Paartileen badhaadhinaa warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhdeen warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Beenan warraaqsa biyyaalessa Amaaraabin paartii dimokiraatawaa Booroo Boodeeppaa paartii haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa Izeemaa fi dhaaba tokkummaa Itoophiyaa Maraa Ma'aad. Waliigala paartileen torba bakkeewwan bara 2013 filannoon hin adeemsifamnetti akka geggeessamu gaafachuu himanii wantoota taasifamuu qabu jedhan irrattillee walitti qabaan kun akkas jedhu.
Mindinoo yoo sannoo aandanya ምርጫውን ምዝገባ የተካሄደው ዛሬ ሁለት ዓመት በላይ ያስቆጠረ ስለሆነ
ፓርትሌን ሲያሳ ወጋለ ምድረ ፍለኖረት ይርማችሁ ካዲመምቶ ተዴሰኒን ድርጎምዋን እንደንደኝፍ አከካዲመምቶ ተቢፋራን ገልሜሰኒፍ አከሱመስ ፓርቲን ጉዴን የሮሰነዋን ካዲመምቶ ተፍለኖፍንዴስኒፍ አከካዲመምቶ ተዴሱ ጋፈኒራ ነሞትኒ በከብራት ያዴመን ገንዶኒስ ዋንጅራኒ ፈከሱማ ነሞታራቲን በከቡ ሰሙቀቡ አከሱመስ በጀትኒ ቲንዱለ ፍለኖታሰን ፓርትሌውን ዱማፋ ከገዲ ሰሙጋፈኒራ የሮገና ሮምኒ ሮቤ ዋን ለጌንጉተኒፍ በካ በከተሶቾን ረክሳተው አመሉፍ አመደንዳሚት ጫምሳ ሶዶ መድረ ፍለኖነ ከግጌ ፈሙታሲሱ ከንጀዱ ሰከስ መጋፈኒጅራ ኢሚብራን ጋፈኔሞ ሚሻሊን ፍለኖራ ወጪሱፍ ኦለኒፊ ሰነዶትኒ ፍለኖ ወጎተ ለመድረ ትረን ሁንዱ መክሰመኒ አከ ሃራቲን በከቡ አመንሌ አከሱ መጋፈኔጅራ አመቲ ቦርዲ ፍለኖ ቢያሊሳ ኢትዮጵያፍ ጋፍቸድ ኢስኔ ዴቪ ኤጋ ጅራ ጀቹን ዱበተን ሚሴንሲ ኮሬሆ ጅራ ወጪስ ቱመነመሬ ወሊኒ ፓርትሊስ ያሳና ኑቢኒሻንጉል ጉሙዚፊ እትጋፍተማን ኢመሲያሳ ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ቦዴፓ ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ገመኢሳኒ ቲንሃሉትና አንቸከይሰት በረነ ፍለኗ ዴምሲሱዳፍ ሚጀቶ ዳጅ አንከይሳ ይሮብሰን ቶኮ ሃሊ ተስገቢ ፎዬ ራጀቹን ዱበቱ
አሁን የክልሉ የጣታ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሎ
ተስገቢና ልጫ ሀለ ኡላና ቴን ፎየው ፍለኑ ግግሱ ፈከጨራ ጋሪ ተቆጥላላ እንዲከምብራነሞ ሊገልቴን ነጋ ይደቶተና ንቸከይሰሶቹ አትሮኒፊ ሞቱማ ጅዱት መለተይ ሰም አከነጋምቡ ዋንታ ሰፍ ፍለኑ ነከግግፈሙ ኒደንዴስሳ ጀቹን ዱበተን ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙስከይሰት ፍለኑን በረኩመ ለማፍቁ ደሰዲ በከይወን ሄዱት አከንግግፈሚናፈስ ኦቦያንስ ዱበተን ይጅሩ
እንግዲህ እኛ ክልል 99 የምርጫ ክልሎች ናቸው በክልል ምክር ቤቱ
ናኑ ኪኝ ኪስ ናኑ ፍለኑ ሰገልተሚ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኪስ አበከት ፍለኑ ንግግይ ሰሚድደሚ ሰደት ቆፋቲ ቱርባተሚ ተኮ ኪስ ሰቲናዴም ሲፈምኒ ጀቹዳ ኩን ሰደርካናኑት መነበሬ በከቦተው መታፋሞ ሰርጋ ፓርላማት ናኑ ፍለኑ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኪስ ናኑ ፍለኑ ሰዲ ቆፋቲ ከም ፍለኑ ንግግይ ፈሚ ናኑ ፍለኑ ጃኬ ሰቲን ግግይ ፈምኒ ጀቹዳ አመደንዳዊት ተሶ ገኒን ሰይኒን አከፍለኑ ንግግይ ፈሙ ጀቹዳ አምቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ጋፈኔራ ጀቹን ዱበተን ኢመከነረት ከንጋፈተመን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ትትጋፈተማ ዋጅረ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦታ አደሰለማ ዴቢኪነን ይጅሩ
እስካሁን አሳድረስ የደረሰ ነገር የለም የጋራ ምክር ቤቱ ጥያቄ ወይ ደግሞ ያወጡት መግለጫ አልደረሰኝ
መነመሬ ወሎከናን ጋፊዩ ካን ኢብሲኑ ፍዲያቴ እንጅሩ ፍለኖ አዴምሲሱፍ ከሮሬ ሮበርባችሱ እንደከምባሱ ዋጅረሙሜ ቦርዲ ፍለኖ ቢያሊሳቲ ሉቲ ከሮሬ ሳምባሰን ጂሮልቹ ደጂንኬን አመተያሞ ፍለኖናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙስኪ ሰትራዎችሱፍ ሰገንታምቤ እንጅሩ ጀቹን ዱበተን ገመብራን ቦርዲ ፍለኖ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ጋፊቺ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሌ ሲያሳ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙስ ከይሰሶቹ አንራዲያቹ ይፍሱን አዴምሳን ዴቢ ከንትከንዱ ተውቤክ ሴጅራ ቦርዲች ይብሰበረ ደርቤ ከይሰባ ሴቱሬን ፍለኖን ቢያሊሳ መርሳ ጃፋ በርኩመ ለማፍቁለ ሰዲት ጉቱ ቢያት አዴምስ ፈሜቱሬን አከቢኒሻንጉል ጉሙዝቲ ናኑ ሊፍለኖ ወሊገላን ቁጥቶር በታኒፊ ሄዱኒሳኒ ከመነመሬ ናኑ ታንኪ ሰቲ አከንገጌ ሰሚናፊ ያደቺሱን ሰገንታፊ ኮፒ በርባችሳ ተይረት ቃሞሊ ኢሚላሉ ገራገራውሊን ማሪ ታሲሱ ኢሳ ኢፕሴ ካንቱሪ ተውሌ ፍለኖን ኩን ሃንጋማት ሂናዴም ሲፈምኔ ሰገለ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
አየ ሆንዶፍቶ ተገኛ አማሞ ጋራጋባሳ ሊጣ አፍሪካ ራኑ ጋር የትጨና ንወጅንን ትራ የሙ ገረኒ ዳቶታ ማቃ አማንታ ሙስሊማቲኒ ሶቾ አጅራኑ ኪባ ቡርኪና ፋሶ ኬሰቲ ሐሌላ ኢትፎፋኒጅሩን ከነቲ ደርገጎኒ ለሚ ቢያካ ጋና ረኪነ ዲነግዴቲኒ ካንካኢ ገሬ ከነቲ ጎካን ገሬ ሂዳቶታ ከነቲ ማካሙ ዳንዳኡ ሶዳንጀዱ ባየቼ አከጅሩ ገባስኒ ሴናኑ ቶዶ ኢፕሴጅራ ገባሰከና ካኒ ኑዲሲቱ ወካን ኑቲምቱ አማሲ ቱዩቤዳ
Instituti Tecnica bolgatanga gana kesatti barattoonni mul'ata hawaasa nagaa qabu hundeessuurratti hojjetaa jiran. Jireenya isaanii keessatti hawaasni isaanii wal dhibdee gosaaf walitti bu'insa kan ogeeyyiin nageenyaaf balaa ta'uu dubbataniin beekama. Barattoonni akka jedhanitti gareewwan adda addaa dargaggoota irratti fuulleffachuudhaan hojiiwwan balaafamaaf yeroo tokko tokko immoo lolarratti isaan bobbaasu. Giiftii Amoodiyook barattuu mana barnootaa sadarkaa lammataa dubartootaa bolgaa taangaa keessaati. Irra caalaa hojii isaanii keessatti akka hirmaannuuf nutti fayyadamu. Tokkos taanu lama cimina qabna garuu akka salphaatti gowwoomsamna. Kanaaf nuun dargaggootatti fayyadamuu yaalu. Akka ijoollee durbaattillee dhufanii wanta akka hojjennu barbaadanitti erga nu galchanii booda waa tokkon siif qabaa badhaasa nuun jechuu danda'u jette. Aangaa'onni nageenya biyyoolessaa akka jedhanitti Gaanaa gama kaabaa keessatti hojii dhabdummaan dargaggoota biratti dabalaa dhufuun garee finxaaleeyyiif daran akka saaxilaman taasisaa jira. Naannoon gama kaabaa naannoo hiyyeeyyii keessaa tokko yoo ta'u bakka erga waggoota dhiyoo as leellistummaan islaamummaa keessatti babal'ataa dhufe Burkinaa Faasoo waliin wal daangessa. Waggoota dhiyoo as hidhattoonni islaamummaa hojii isaanii babal'ataa deeme. Fireedirik Maawulii Agbeenu Komishina Barnoota Siiviikiitti Daayireektara Naannoo Gama Bahaati.
Waa'ee moggaatti qooduun dubbachaa jira. Waa'ee guddina walqixan taane kan hawaasaan dubbachaa jira. Ani waa'ee gareewwan namoota murtaa'oo Gaanaa keessa jiran kanneen moggaatti qoodamuun itti dhaga'amuun dubbachaa jira. Beekaa finxaaleeyyiin kun kanneen akkasitti kan isaan fayyadaman.
Balaa garee hidhattootaaf fo'amuu hambisuu gargaaruuf gareen gargaarsaa Raayis Gaanaa jedhamu manneen barnootaa 15 naannoo Gaanaa Bahaa gara olii keessatti duula nagaan mana barumsaa keessatti jedhu jalqabeera. Piroojektiin kun aartii tiyaatiraaf bashannana fayyadamuudhaan dargaggoota hirmaachisee jeequmsa finxaaleessummaa faallaa akka dhaabatan gargaaraa jedhan Fireedirik. Awwal Ahmed Kariyaamaa daayireektara olaanaa kan garee Raayis Gaanaati.
So we are staging this drama so that the children will understand the modus of our
plan. Drama kana kan agarsiisnuuf akka ijoolleen akkaataa gareeleen okkara uuman kun agi tokko itti hojjetan agarsiisuufi. Yeroo waayiloota isaanii amalawwan akkanaa fakkeenyaaf kan akka loogii irratti geggeessuutiif saaxilan waan akkanaa akka isaan finxaaleeyyii ta'an isaan gochuu danda'a.
Bismaark Antoniyoo ijoollee kana diraamaaf aartiidhaan leenjisu.
They are so attached. Into recreation.
Bashannana waliin akka walitti dhufeenya qabu. Kanaaf yoo bashannana laalle yeroo hunda irratti fuulleffachuutu jira. Namni hundinuu arguu barbaada. Namni hundinuu dhaga'uu barbaada. Yeroo hundumaa namoota baay'eetu argama.
Raayis Gaanaaf michoonni isaanii piroojektiin nageenya manneen barnootaa keessatti jedhu dargaggoota akkaataa dafanii finxaaleeyyii adda baasuu fi irraa fagaachuu itti danda'an irratti odeeffannoo gahaa ni kennaaf akkasumas tarkaanfii shakkisiisaa kamiyyuu qaamolee sirrii ta'etti akka gabaasan isaan gargaara jedhanii abdatu.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwateera. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin eegaa karaa feesbuukii keenyaa tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenyaa ni argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroduusariin keenya Biraan Hayiluu, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni istuudiyoo 53 keessa jiran. Kan isin keessummeessaa ture immoo Bokkaabu Moroda waan wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.